السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كوسو دوادا قودوبدا وركا صباح داعدا اسلامي قال اندلس كودا وغدور كرون مؤسسه الكتايب ايا باهيسي فيلم دوكيومنتري اه كاسو لوغو سو بندغايو اسبابيه كيناي ويرردي 12 كي سبتمبر يا نعيب كاي مسلمين تاو قبان دولدا سيسليبيا دا بولشدا كو دقن دغمدا خين ديره اي ولايدا غلغدود ايا غوب فغارا اه كوداوداي فيلم كي اي باهيسي الكتايب faafahina dheerada haya laga helaya qasaaraha murtadeenta lagu gaarsiyay weerar ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay arday baratay akhriska iyo qoraalka ayaa ka dhacday degmada Jiliib ee wilaayada Jubada Dhexe todobaadkii afaraad waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada Hiiraan si dardar leh uga socda xamlada dacwiga ah ee Irshaadul Umma ila Sabiilir Rashaad وصبحنا مجمعة تاريخنا يكون بيغان تهي تومنك ربيع الأول سنة داكونا أفر بقول أفرتن إلي حجري مركان نكسو دوادا وركي أو فهفهسن مؤسسه الكتايب ايا باهيسي فيلم دوكيومنتري اه كاسو لوغو سو بندغايو اسبابيه كيناي ويرردي 12 كي سبتمبر سدا وربحينتا وركان انوغو ايغايو ولالكن فيصل مهد
اما والله ان الظلم شؤم ولا زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم
وإزدار سوغد بنايا معلومات مقئي ميزان له kaaso la daawan karo muddo ka badan hal saac waxa uu soo bandhigayaa sooyaalka Mareykanka ee ku xardhan dhigdaadinta meesha uu ka soo askumay ilaa maanta oo dawladdan markii ugu horeysay ba dhidibada loogu taagay xasuuq iyo isirsifayn sidoo kale waxa uu soo bandhigayaa gumaadkii Mareykanka ay ka geysteen Asia Africa Europe iyo Koonfurta America
that the Congress declare a state of war
a short time ago An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. It is an atomic bomb.
All entrances to North Vietnamese ports will be mined. Rail and all other communications will be cut off to the maximum extent possible.
Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
Every nation. In every region, now has a decision. Either you are with us, or you are with the terrorists, or you are with the terrorists.
The worst terrorist campaign in the world right now, by far, is the one that's being orchestrated in Washington.
I just want to remind everybody, the United States is the world's terrorists. We just set the Middle East on fire in the last 20 years, and now we're doing a proxy war in Ukraine, which we provoked.
So I was hearing from Yemenis when I was traveling in these tribal areas in the South, you know, you call Al-Qaeda terrorism. We say your drones are terrorism. You know, and for them, they're right.
هل تعلمون أيها المسلمون أن أكبر وأعظم دولة إرهابية في تاريخ البشرية هي أمريكا بل إن مؤسس الإرهاب في العالم هي أمريكا فتعالوا بنا نقلب صفحات التاريخ ونخرج ما يجهله الكثيرون عن هذه الدولة الظالمة الجائرة العاتية الطاغية
فيلم كان ايا ازدول تاغيا دولانا دا فوشحون ايا قماد كا حرقا قوسد كا اهي عيدا مدى سليبين تا مرايكان كا ايكا جيستين دلال كا افغانستان، عراق ايا صوماليا ايا دلال كا لأ او كوا اسلام كا كميدا وحانا لغو سو بندiga ايا موقالا ارقا قحلي قباشا دارن ايا قبض فالاو حوش نماء
waxaa ii muuqda ku dhawaad 20 qof taliye baas ma ku jiraa dhaqso oo dhimbil ka kici
come on fire
haka joojin ay ku watrasasta haka joojin ay ku watrasasta haka joojin ay ku watrasasta
anigu ah Cabdi Xasan Dhabar joogana degmada Saragle ee dhaawac far badan ayaan soo gaaray oo gaalada ay gaarsiisay waa habeenka xalay ahaa 3 saac iyo bar ilaa 4 saac inta u dhaxeysay duqeyn uu geysatay dad maxas oo muslimiin oo guriyahooda jifo maatadan ay ka mid tahay ee dhaawaca ay qarax u geysatay laba gantaal ayay nagu riday
Isdaarkan ayaa banaanka keenaya wajiga dhabta ah ee dawladda Saliibiyadda Mareykanka iyo ciidamadeeda ku soo duulay wadamada caalamka Islaamiga kaas oo meesha ka saaraya sheegashadooda ah ilaalinta xurriyadda iyo badqabka dadka balse taa aksigeeda filimka ayaa lagu dhaxarkayaa wuxuushnimada ay ku kacayaan ciidamada Ameerikaanka ah iyo qiraalo ay sameynayaan madax hore kuwa hadda jooga siyaasiin iyo wariyaal Ameerikaan ah oo baaritaan ku sameeyay dhacdooyinka qaar ay ku kaceen ciidamadooda Mareykanka.
A critically important question when talking about America's terrorism problem is the matter of how US support for Israel's harsh treatment of the Palestinians relates to what happened on September 11th. There is an abundance of survey data and anecdotal evidence which shows that U.S. support for Israel's brutal treatment of the Palestinians in Gaza and the West Bank and U.S. support for Israel's efforts to colonize those territories.
You know, one of the things we all have to, when we look at the history of how did 9/11 happen, you know, if we want to really face the facts, 9/11 happened in part as a result of U.S. foreign policy, and it was a response to what was a widely held perception that the U.S. was at war against Islam, and that the United States was an unquestioning supporter of Israel's activities in the Middle East and against the Palestinians. It was not just some sort of comic book version of they hate our freedom, and I think it's we don't study history at our own peril.
What causes them to drive planes into the World Trade Center? Well, if you believed President Bush or President Clinton or President Obama, it was because they hated women in the workplace and beer and elections in Iowa every 4 years, which is a nonsense. It was a nonsense in 1996. It's a nonsense now. What motivates these people is they believe they're fighting for their faith. And whether we agree with that or not is largely irrelevant.
Farshaxanka iyo qaab diyaarinta filimka oo xirfad sare ay ka muuqato ayaa markan soo gudbinaya duulaanka Mareykanka ee ku wajahan Islaamka iyo Muslimiinta iyo taageerada indhalaanta ah ee uu siiyo kayaanka Yahuudda Sahyuuniyadda ah ee loogu yeero Israa'iil. Mareykanka ayaa sanad kasta Yahuudda siiya dhaqaale balaayiin ah, hub iyo zaad ciidan oo dhammaystiranta oo ka dhigaysa in Mareykanka uu yahay Yahuudda, Yahuuddana ay yihiin Mareykanka.
Unconditionally. There is no relationship between any two countries in world history that looks like this relationship. The United States, again, supports Israel no matter what it does.
فأمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا ومحاولة التفريق بينهما في اشتراكهما في الجريمة والعقاب هو ضرب من العبث فلا أحسب أننا بحاجة إلى إثبات أن دولة إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من أمريكا ومكونة من مكوناتها بل ولاية من ولاياتها فقد تولى رؤساء أمريكا المتعاقبون إيضاح ذلك في تصريحاتهم ولقاءاتهم ومذكراتهم وما من رئيس يدخل بيتهم الأبيض إلا وتعهد تعهدا مقطوعا به على الاستمرار في دعم إسرائيل
No American president will let Israel go down the tube.
All right.
Democrat or Republican. We have a bond to Israel that's much stronger. American presidents and the American people in the future will support all out the survival of Israel if it's attacked.
I have personally followed and supported Israel's heroic struggle for survival ever since the founding of the State of Israel 34 years ago.
I want to emphasize today
the support of the American people, for the people of Israel.
We can say today that America is Israel's oldest and best friend in the world.
Israel, I think, has a historic claim on Jerusalem.
I recognized Jerusalem as the capital of Israel.
We must be crystal clear. We stand with Israel.
And let me be clear. I will always stand up for Israel's right to defend itself. And I will always ensure Israel has the ability to defend itself.
intaasi kadib isdaarka ayaa bidhaaminaya burburka dhanka akhlaaqda ah ee uu wajahayo Mareykanka iyo sidoo kale dhanka diinta dhaqaalaha iyo askariga intaba wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa wajiga dhabta ah ee Mareykanka ee ka qarsoon dad badan isdaarkan oo ah mid aan waxba ka tagin ayaa sidoo kale soo bandhigaya naciibka gaamuray ee muslimiinta u qabaan Mareykanka kaamiradana waxaa ka soo muuqanaya muslimiin kala jinsiyada ah balse ka midaysan naciibka ay u qabaan Amerikaanka
American مرحبا
We hate American
You hate us
Yes I hate you
ما نقبل الاستعمار احنا ابائنا علمونا
The American has come in our country. We will kill them. We will kill them one by one. Because we remember the thousands of countries that they have killed in Somalia in 1993. And we are against them. And we are supporting Saudi Arabia. Because he's a real Muslim. And we are not supporting the Arab people.
إنه العراقيين لحد الآن العراقيين كل العراقيين ما شافوا أي شيء زين من أمريكا. فكليتنا مستعدين. أنا أقول لك أنا أسا قدام الشاشة وقدام شو اسمه مستعد إنه هو قاتل أمريكا.
Film kan ayaa sidoo kale soo gudbinaya tirakoobyo arqaam daraasad iyo taqaariir cadawga qudhiisa uu ku qirayo burburka iyo fasahaadka uu Mareykanka ku soo kordhiyay dunida iyo taariikhda dhigdaadinta ee uu Mareykanku leeyahay waxa ka qayb qaadanaya madax siyaasiin reer galbeed ah oo qiraya arimo badan oo ku saabsan mowduucan iyo hoggaamiyeyaal mujaahidiinta ka tirsan oo ka mid ahaa madaxdii qorsheeyay weeraradii 11kii September oo ka hadlaya ahdaafta iyo asbaabihii keenay culimo khubaro aqoonyahanno iyo saxafiyiin u dhashay Mareykanka oo iyaguna dhankooda qiraya dhibaatada Mareykanka uu ku hayo dunida iyo nabadgelyada caalamka qaybaha dambe ee isdaarkan waxa uu gudanayaa risaalo nuxurkeedu yahay in xalku uu yahay islaamka iyo in la iska dafciyo dulmiga Mareykanka si loo soo celiyo sharafkii iyo majdigii ummadu lahayd waa film garatan ah oo xaqaaiq kulamaanan tahay kaasoo lagu tilmaami karo isdaaradkii ugu muga weynaa ee ku jira kaydka maktabada jihaadiga ah ee ka faaloonaya taariikhda madow ee Mareykanka ee aanu dadka in badan ka warhayn
Faafayna dheeraada ayaa laga helayaa qasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyay weerar ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo. Warar dheeraada ayaa laga helayaa dagaal culus oo saacadihii la soo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigga milishaadka murtadiinta ee deegaanka Buulo Xaaji ee hoostaga Kismaayo. Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi lagu dilay 3 askari oo murtadiin ah, waxaana lagu dhaawacay 5 askari oo isla milishaadka ridada ah. Bulshada ku dhaqan degmada Xindheere ee wilaayada Galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii ay baahisay muassasada Al-Kataib. Sida faafaynta warkan uu ku eegayo walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
Waa min awjaha tashabuh bayna Amerika wa dhugaat as-sabiqin.
Meelaha iska shabahan Mareykanka iyo dawaaqiintii hore sida Fircoon waa dilka burburinta iyo banaysiga dhiga dadka. Sidaas ayuuna ahaa xaalka Fircoon. Allah wuxuu yiri
qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Xindheere ee wilaayada Islaamiga Galgaduud ayaa xalay salaadii Ciishe kadib meel fagaaraha ku daawaday isdaarkii la wada sugayay kaasoo si rasmi ah loo nashriyay shantii galabnimo ee shalay muqaalka oo loogu magacdaray maxay muslimiintu u nicib yihiin Mareykanka isla markaana soconayay 1:26:59 ayaa dadkii daawaday waxay ka dhirgeen ama ay indhaha ka buuxsadeen asbaabaha keenay in Mareykanka muslimiintu unaan si ka daran sida gaalada kale loo nicib yahay iyo dulmiga uu dunida guudkeeda ku hayo haddaba intii uu socday daawashada muuqaalka iyo markii uu soo idlaadayba ayaa qaar ka mid ah bulshada Xindheere waxay dareenkooda u muujiyeen sida tan
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان جوغنا دغمد خين ديره وحان كو فيرسنا فيلن aad iyo aad u qiimo badan filinkaas oo qulubta muslimiinta aad iyo aad u soo jiitay gaaladana insha Allah waxa ay geysanayso wax loogu wada dambeeyo amiruna ayaa noo sheegay waxa la wax ay geysanayaan oo u diray waraaqaha haddana anakuna insha Allah waan ka aari doonaa een filinkaas oo aad iyo aad u qiimo badan walaalahay noo soo hadiyeena way ku mahadsan yihiin hada gaaladan Allah jabiyo walaalaha Allah u gargaaro gaalana waxay geysay awlan la moogeyn waxa la wax ay ku hayaan walaalaha nagana waan u jeednaa oo walaalaha naga reflastin waxa ay ku hayaan waan u jeednaa insha Allah wana waa laga aari doonaa ilaahay inuu ka aariya ayakana sabarka iyo sugnaanta ay muujiyeen aad iyo aad ayaan ugu baxsanahay anakuna waa la muuji doonaa insha Allah
Allahu Rahman Rahim manka baagan muslimiinta wadanka ruugda amti malaaykan kamil kas muslimiinta arki jeesadaan insha Allah meelanka jeesadaan degmadaana may ruuge heen dheeri ruuga manka baay muslimiinta anti midowaan maana gaalada mareekanka waa u jeeda anti aruurta dhamaayaan muslimiinta dhamaayaan kulli ilaahay subhanahu wa ta'ala muslimiinta ku dulqaada tu kala falastiin in jeesada jahuudo tiida kala manka baay muslimiinta meel ka suroona gaantu suubsadaano gaala meeli mareekan la kaar anti maray ha lagu gurin insha Allah taasa ku baaga
bismillaah magacay waa maxamed waxaan joogaa magaalada Xindheere caawaha halkan ku fiirsanay muqaalkii alka furan hum walimoon ay baysay masarka type kaas oo laga leey dulmiga dawladda Islaamada ee Mareykanka taas oo dulana badan ku qaaday ee loogu magac daray xarbi dhiraab wadanka muslimiinta ayuu ka arkayneysa dirbaxeenka ay madan jaasinta waxaan leenahay xasuuq badan way kula kacay balse taas ma siyaadimay waxaan ka ahan sabar waxaan hadda garab leedahay xasuuq ku socda abyada qasa waxaan leenahay waxaan ku socelin doona weeraras iyo weerar ka xog badan manoo kama joogsan doona dhigbaxa ku socda weerar badan bay nagu soo qaaday balse waxba uma talin allah baan akhna garab ah inkana garab bay garabsanaya
si dadku ay waaqac jiro ula socdaan maamulka islaamiga degmada eelka xindheere ayaa waxaa looga bartay in dadku ay ka dabageeyaan oo muqaal walba oo soo baxo fagaare looga shido iyadoo taasna ay weeliso in dadka durbadiinba ay ku xumaan meelaha laga helo aflaamta uu soo saaro muqaal baahiya al-kataib si aan qof walba looga sheekeyn waxaa jira
munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay akhriska iyo qoraalka ayaa ka dhacday degmada Jilib ee wilaayada Jubada dhexe faafaynta warka waxaa inoo haya walaalkeen Cuthmaan Axmed Dubow
kadib munaasabad siyaar sare ah loo soo diyaariyay ayaa lagu qabtay hoolka jaamacadda Al-Qimma taasoo ujeedkeedu ahaa in shahaadooyin la siiyo arday baratay qoraalka iyo akhrinta kuwaas oo ay soo saartay muassasada tacliimiga ee Almanaar xarunteeda magaalada Jilib munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wilaayada culimo waalidiin maamulka macallimiinta iyo ardayda muassasada Sheekh Maxamed Balli ayaa ka mid ah dadkii kalimaadka ka jeediyay xaflada
ardayga duruusa bilaabaya waxa ugu horeeya inay yihiin iyo akhriska iyo qoraalka awladan ayaga ay oo farta bartay iyo kuwa kale baranaya waa bidaayada tacliinta weeyaan waa meesha cilmiga sharciiga uu ka bilowdo waa farta weeyaan haduu san ruuxi wax aqrin karin ama uu san wax qori karin waligeed haddii meeshaas uu iska joogayo waalidiinta waxaan leenahay ku dadaalay awladooda waxbarashada geeyay la dadaalay ilaahay khayr ha idin siiyo
maamulaha muassasada Almanaar ayaa dhankiisa ka waramay adeegyada waxbarasho ayaa bixiso muassasada
waxaanu isugu imaanay meeshatan munaasabad cilmiyeed oo ah qalin jibin waa dufcadii saddexaad oo qalin jibisay munaasabadeeda ayaanu isugu imaanay waxaa ka horreeyay dufcadan laba dufco oo gabdhii wiilal leh marka injaasaadkaas guulahaas waa sabab u ah bacda Allah subhanahu wa ta'ala gabdhaha mucallimaat ka ah muassasada
intii lagu guda jiray xaflada waxaa bandhig sameeyay qaar ka mid ah ardayda
ya ukhti ma alfarqu bayna hamzatil wasli wa hamzatil qatl hamzatul wasli hiya allati la tuktabu aslan wa la tundiqu illa idha waqa'at fi awwal al kalima wa amma hamzatul qatl tuktabu wa tundiqu mutlaqan
نحن فتيات القرآن نلعب في خير وامان بتلاوة آيات تتلى من عند الله الرحمن
afayeenka golaha dhaqanka ee wilaayada ayaa kamid ah dadkii ka qayb galay xaflada qalin jibinta ee loo dhigay qaar kamid ardayda muassasada Al-Manar.
Muassasatul Manar At-Ta'limiyya xaflad aad u qiimo badan ayaan macna ka soo qayb galnay hadaan nahay noqobada jubada dhexe ardayda waxyaalaha ay soo bandhigeen aad bay noo cajab gelisay.
Sheikh Cali Darwish waliga wilaayada Islaamiga ee jubada dhexe ayaa munaasabada ka jeediyay kelimad ku saabsanayd ardayda qalin jibisay iyo si guud muassasada.
Waxaan u joognaa maanta xaflad qalin jibina arday yar yar oo ka soo gudbay marxaladii rawdada ahayd. Muassasadu saad garanaysaa laba qismi ay ka kooban tahay, qismi rawdo ah oo ciyaalka lagu baro farbarka kitaabada iyo qiraa'ada lagu baro, iyo qismi kale oo macadaho culuumta sharciga lagu barto arday kale oo dad waaweyn ay dhigtaan. Hadda waxaan xafladooda u joogno waa qaybtii rawdada oo ay ka qalin jabiyeen ardada faraha badan ee aad arkayseen, cardiga quruxda badan ay noo soo bandhigeen hadda waad arkayseen. Allah ayaa ku mahadsan subxaana wa tacaala, arday aada u daayar oo haddana wax walba loo yeeriya sabuuradda horteena ku qoraya waad arkayseen, qiraa'adiina waad arkayseeno ee warqadiyaa loo dhiibayay qoraal uu ku yaalo macdaalig, haddana way akhrinayaan waxa ku qoran. Ardaydan hadda waxay ka soo gudbeen oo barteen wax qoriddii iyo wax akhrintii ay ka soo gudbeen, maanta waxay diyaar u yihiin inay bartaan kitaabka Ilaahay iyo culuumta sharciga kale inay u gudbaan oo ay bartaan ayay diyaar u yihiin. Dadaalka dheeriga ay bixiyeen maamulka Al-Manar iyo macalimiintooda waxaa leena khayr Allah in siiya, Ilaahayna miisaanka xasanaadka idin kugu dara.
Kama marneen waalidiinta oo dhankooda si weyn u soo dhaweeyey heerka ay gaareen ubadkooda.
Cizigan iyo maanta sharaftan Ilaahay subxaanahu wa tacaala baa na siiyey. Gabdhaha muslimaadkan khaas oo la hadlahaya, walaalayaal caruurtan yarirka oo dasheen, walaalayaal sharaftan iyo cizigan maanta diinta Ilaahay bay ku heleen. Walaalihii soo baray oo maartay macalimiinta ciziya sharaf baan Ilaahay aga baryaayaa jannatul firdows.
Waxaa ii qalin jabisay maanta gabadhaydii Sukayna Cali Ibraahim, Ilaahay ayaa ii barakeeyo. Dhammaan ardayda qalin jabisayna Allah wada barakeeyo, waalidiintoodana Allah ka dhiga kuwii ku anfaco waxbarashada. Arday baa ii qalin jabiyey, ana waa qalin jabiyey. Waxaa u qalin jabiyey canugeygu wuxuu baranayaa inaa fahmo, ana aan la fahmo guriga ku wada diyaarsana. Dhammaan waxaan ahaa arday canugaaga markuu qalin jabiyo adigana waad ka soo qalin jabisa, kaaga kale ta'daa ku filan. Marka waalidiinta dhammaan waxaan ku boorinayaa inay wax bartaan.
Tan iyo muddadii la aasaasay Al-Manar waa dufcadii saddexaad ee ay soo saartay kuwaasoo heer sare ka gaaray qorista iyo akhrinta, halka sidoo kalena ay muassasada bixiso adeegyo kale oo waxbarasho.
Ugu dambeyntii toddobaadkii afaraad waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada Hiiraan si dardar leh uga socda xamlada dacwiga ah ee Irshaadul Ummah ilaa Sabiili Rashaad, sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeenna Cabdiqani Maxamed.
Iyadoo maalintii soddonaad degmooyinka iyo deegaanada wilaayada Hiiraan si habsami leh kaga socoto xamlada Irshaadul Ummah ilaa Sabiili Rashaad, waxay lajnada wilaayada u xilsaartay gaarsiinta xamladaha bulshada ku dhaqan deegaanada wilaayada Gaareen, deegaanka Baarka oo 20 kilomitir u jira magaalada Beledweyne, iyagoona halkaas kulamo kala duwan kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaas. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka Baarka waa ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka oo la hadlay idaacadda Islaamiga ah ee Andalus, ayaa sheegay in xamlada ay soo gaartay isla markaana dhankooda ay dhaqangelin doonaan qodobada ay xambaarsan tahay xamladaas.
Ceelka Baar magaaladana waa Beledweyne 20 kilomitir ay jirtaa. Dacwada magaceeda waa Irshaadul Ummah ilaa Sabiili Rashaad. Shacaairteeda kullukum raacin wa kullukum mas'uulun an raaciyatikum. Ceelka Baar inagoo joogna taasoo lagawada hadlay wax badan oo fara badan oo kala nuuc nuuc ah, sida gaadiileyda wax alla wixii xumaatay laga reebaya, xarqaanleyda sidoo kale timijarayaasha, libaaska jibaha, waalidiinta ayagana macalimiinta, kullukum dhammaantood intaasoo dhan xumaatida laga reebayo intaasoo dhan waxyaalaha naska mamnuuci waxaa ka mid ah telefoonada waaweyn, internetka, kaamiryaasha, waxaasna kulli maraq digaaga, waxaasna kulli waa laga hadl, waana dhaqan jili doona.
Maasha hadaan joogo waxa waaye Cabaar wada marka xumlada waa nasoo gaarsii raayada waa ma yimaadeen, waxna waa ma amreen, waxna waa naga reebeen. Waxaa ka mid ah soodaan dheereysanayo, waxaa nagala joojiyey horta oo nagala mamnuuciyo mala arki kara nabadahay, wax maraq digaag si Ilaahay raalli kara noqdo. Marka qasiiska inaan muxuu ahay amarkaas aan qaadano oo si Ilaahay darta aan u qaadano, intaan gaarsiin karno aan gaarsiino, diyaar aan u nahay taas waa qaadanay.
muddo billah ayay si dardar leh xamlada irshaad ulumaha ila sabiil irshaad kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada Hiiraan. Waxaan xusid mudan in lajnada wilaayada u xilsaartay xamlada ay muddo billah safar ku soo mareen miiga iyo magaalooyinka wilaayada Hiiraan iyagoona xamlada gaarsiiyay bulshada qaybaheeda kala duwan.
Adbuumaadsanyahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cabdiqani warbixintiisana waxay gun iyo gabagaba ay u ahayd warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Al-Andalus. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.